Ntafunga mkuju nikijaza kibubunia nikuonge my love. Sitakwepa majukumu ya vitembele kipapatio nikupenge my love. So mpaka mkorogo ilo unapendeza, mbina pina eni unavyocheza, ubali mejana linajieleza. Ukichoka ya kibongo baby kingereza, macho lege kama ya kengeza, ubali mejana linajieleza. Baby you my melody, you my melody, you my melody. Baby you my melody, you my melody, you my melody. Lord music on this one. Watanibeba nipeleke mbali mbali na wewe, moyo wangu utabaki kukupenda. Watakubeba wakupeleke mbali mbali na mie, moyo wako utabaki kunipenda. Staki ni kuombe we wangu wa future, nataka niombe la za nywele na kucha. Wakijileta mini tasema nao, kazi tunafanya nahitaji mafuta, nikisema niache mi roita nisuta. Wakijileta mini tasema nao, chunga asi na chaya, moyo wangu umependa we basi. Minisha zama swezi toka, nisha zama mazima. Yo baby yo mama.